Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi. Nshuti bavandimwe, mukomeje kutwumva nk'uko bisanzwe kuri iyi saha, tubagezaho ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Neza abakunzi badusangira ijambo kuri uyu munsi muri kumwe na Etienne Karekezi hano i Washington. Ikiganiro cy'uyu munsi turavuga ku kibazo cy'ubutabera, ariko si ubutabera kuri General Bosco Ntaganda ukurikiranwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Ilahe mu Buholandi. Mbanze mbiseguriho ku busanzwe iki kibazo cyagomba kuganirwa mu kiganiro cyo kungurana ibitekerezo nk'uko bisanzwe, ariko siko byagenze. Bamwe muri mwe mwambaza muti, none se Kareke, kutuvangiye dusangira ijambo byagenze bite? Impamvu nyamukuru ni uko iki kibazo cyazamutse bwa mbere mu kiganiro cy'ukungurana ibitekerezo mu cyumweru gishize kwa gatanu tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu. Muri icyo kiganiro twavugaga ku kibazo kuri gahunda ya Leta y'u Rwanda yo gucyura impunzi z'Abanyarwanda zikaba zatahutse bitarenze tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Mu bo twaganiye barimo Minisitiri w'u Rwanda mushya ushinzwe ikibazo cy'impunzi n'ibiza, Madame Mukantabana Serafini. Twaganiye kandi na Bwana Maniraho Prote, umunyarwanda uba muri Mozambique. Twavuganaga kandi na Professeur Niyibizi Michel uba mu Bubiligi. Ibyari kungurana ibitekerezo byazamuye ibindi bintu, ibindi bibazo bisanzwe biriho. Atanga zimwe mu mpamvu asanga impunzi z'Abanyarwanda zatahuka. Professeur Michel Niyibizi yagize ati,
nibura abantu nibura 300 mu kwezi bahungira mu Bugande. Abo nabazwi bajya kuri asera banshi ntawe abazwe. Ku buryo rero njye bamubwire ko abo baza muri mu Buganda ndetse bagakomeza bamwe bakajya mu Nairobi, ntabwo baba barimo kujya gushaka iyo assistance bavuga cyangwa ayo mashuri, kandi bo bagenda basaba kubuhungira bajya no mu nkambi. Nagira ngo rero njye mwire madamu ministre ko ibyo impunzi zivuga bituma bahunga cyangwa se badatahuka, harimo ibibazo by'ubutabera butabaho mu Rwanda, hari ibibazo byo kuniganwa ijambo mu bijyanye na politiki n'umwitangazamakuru.
Ministre Mukantabana,
ntabwire rero n'ibi rwose ndagira ngo nawe ushyire mu gaciro igikorwaye responsable kuvuga ngo mu Rwanda ngo ubutabera ngo ntabuhari. Njye numva byaba ari ugukabya ubwo ngubwo uwo muntu yavuga ati ubutabera yabubuze gute, kuko abantu baraburana imanza ziraba n'ikimenyimenyi. Urabona kuko hari n'abantu bari kuvana hanze, natanga nk'ibigero nko kuri ya musaza Mugesera waje ari kuburana, yaje nawe yibwira ko nta butabera azabona, ariko bigenda bigaragara yuko ari kuburana afite possibility yo kuburana, afite possibility yo kubona umuntu umwunganira akabona ntigiye mu bya politiki cyane. Ariko umuturage uri hano hanze kugeza kuri nivo yo hasi ikibazo cyose afite ahajya kukivugira.
Uwo ni Minisitiri Serafine Mukantabana ushinzwe impunzi n'ibiza mu Rwanda. Ayo magambo yatumye avoka Rudakemwa Jean Felix wunganira Dr. Leo Mugesera ukurikiranweho ibyaha bya Jenoside mu Rwanda atwandikira asaba uburenganzira bwo gusubiza. Twasanze rero iki kibazo tutagisubiza mu kiganiro cy'ukungurana ibitekerezo, ahubwo twumva twagishyira mu kiganiro dusangira ijambo. Niyo mpamvu rero uyu munsi tuvuga kuri iki kibazo. Gusa ntidutumira Ministri Serafine Mukantabana ushinzwe impunzi n'ibiza mu Rwanda, ahubwo twiyambaje Ministri w'ubutabera w'u Rwanda Bwana Tarcisse Karugarama, watwemereye gusubiza impungenge n'ibibazo bizamuwe na Maitre Rudakemwa Jean Felix wunganira Dr. Leo Mugesera. Maitre Rudakemwa rero muri hano muri studio, mbanze kubasuhuza Maitre Rudakemwa Jean Felix, mwaramutse neza.
Mwaramutse.
Mwibaruwa mwanyandikiye Maitre Rudakemwa muvuga ko ibyo Madame Serafine Mukantabana Minisitiri ushinzwe ikibazo cy'impunzi n'ibiza mu Rwanda yatangaje, ibyo atangaza binyuranyije n'ukuri, mushingiye kuki ahanini muri make?
Murakoze. Ibyo tuvuga imvugo ya minisitiri Mukantabana Serafine rwose twumvishe yahuje n'ukuri cyane cyane ko yahise yatanga urugero rumwe ko twunganira ariwe Mugesera Dr. Mugesera Leo avuga ko afite uburenganzira afite ubutabera busesuye mu Rwanda. Iyo rero yavuze twasanze binyuranyije n'ukuri bibereye nko ku ngingo nk'eshatu.
Mwazitubwira muri make?
Impamvu ya mbere ni uko minisitiri wabivuze agomba kuba atabizi nta nubwo ajya kuburana ariko ajya kuburana ari nko ntabwo hagize cyo gutegura dosiye. Icyo ni icya mbere gihagije undabisiramo. Icya kabiri ntabwo yahawe n'uburyo uburyo ibyo bita le facilite necessaire abyahawe. Akandi ka gatatu ni nk'uko ni urubanza mpuzamahanga. Urubanza mpuzamahanga rero yagombaga ikirego kuba gihinduye mu ndimi ziri muri konsisitisiyo y'u Rwanda.
Mbese ko mugera kuri metero udakemwa, reka duhere kuwenda ku ngingo isa nk'aho ari iya mbere cyangwa se namwe ubwanyu mbahereho. Murebye imiterere y'u Rwanda uko imeze, Dr. Leo Mugesera birumvikana avanwa muri Canada aza kubanishirizwa mu Rwanda, ariko tuvuge ingingo ya mbere, mwe muramwunganira, si uburenganzira busesuye?
Ni uburenganzira ni nabyo ni nako bimeze. Ariko niba mwunganira nyine nari nahereye ku ngingo ya mbere ko atabonye igisesuye cyo gutegura dosiye.
Yego,
ibyo ndabivuga mpereye ku mahame y'amategeko ategeka amategeko yose avuga ko ubundi ababuranyi babareshya. Ababuranyi rero mvuga ahangaha ni uwo nunganira Dr. Leo Mugesera w'ubushinjacyaha. Kuri ngingo rero ubushinjacyaha bwo mu by'ukuri kugira ngo bugeze ikirego mu rukiko bwafashe imyaka 9 gutegura dosiye. Ndavuga kuva muri 2003 kugeza muri 2012 bugiye Mugesera aho yazanaga mu Rwanda. Umva ni imyaka gutegura dosiye bugenda gutegura ariko aho Mugesera yagiye mu Rwanda kuva nta umwaka ubundi gushize kandi yahereye ku bindi bintu byinshi yajya muri za procedure zindi baragira ngo ahite aburana. Abona ibyo bintu ubushinjacyaha uwo baburana yateguye imyaka 9 ari ibintu byoroshye.
Iyo ngingo irumvikanye,
niba tubivuga rero
kugira ngo duhe amagambo se
irumvikanye. Irumvikanye rero ko ipfa ko unayumva neza. Iyo dosiye ni dosiye y'amapaji impapuro 40 reba rero kugira ngo utegure iyo dosiye imeze gutyo. Kuburana ni ibintu ntabwo ari ugukina, ugomba kugenda usoma urupapuro ku rundi nyuguti ku yindi.
Reka duse nk'abahina amagambo twumvikane gatoya, mwese mwe n'uwo mwunganira metero udakemwa, igihe mwumva mwifuza cyatuma mugira muti dufite umwanya uhagije wo kwitegura kirangana.
Murakoze. Igihe twumva ubu igihe cyagombye kurekera n'icyo gushinja cyari imyaka 9.
Ni imyaka 9.
Ariko mu by'ukuri wenda twasabye igihe kitageze no ku kimwe cya kabiri cy'ubushinjacyaha, twasabye imyaka 4. Imyaka 4 wayumva yagira ngo ni ugukabya no gushaka gutinza ubutabera. Ubutabera butinze ntabwo ari ubutabera, ariko kuburana na Nsengire n'ubundi nabyo ntabwo ari ibintu byoroshye.
Ye metero udakemwa kugira ngo
twasabwe imyaka 4 kugira ngo nibura umuntu wa
reka tuve kuri ingingo gatoya, mwavuze indi ngingo ya kabiri muvuga ku kibazo cy'uburyo mudafite hari buhagije, mwatubwiraho ku buryo burambuye ariko twihuta.
Nyine navuze ko iyi dosiye ari dosiye mpuzamahanga kandi navuze ko impande zombi zigomba kuba zireshya, no mu buryo rero zigomba kuba zireshya. Ku ruhande bahanganye narwo baruburana mu by'ukuri n'abashinjacyaha batatu barimo n'umushinjacyaha mukuru w'igihugu n'abandi bamwunganira n'ibindi. Cyokora uwo nunganira w'Umugesera koko nawe yagitorerwe kubona abandi bavoka harimo umunyamerika kazi harimo umunyakenya harimo umunyarwanda. Ikibazo rero kigeze kuri uyu munota ni uko nta buryo nyine barabaha bwo kuza, nk'uko u Rwanda rwari rwabyemeje nta buryo bafite ari ntangiriro yo muri uru Rwanda bwo kugira ngo babe baza kuburana iyo dosiye. Ubwo buryo mvuga ni hari ibita honorezi za avoka, hari n'ibindi bavoka bakenera,
ni ukuvuga kubahemba
n'ibindi byose na tike zibavana nk'uwo muri Amerika ugomba kubona tike. Kuko ibyo bintu nibi u Rwanda rwarabyemeje, ni ibintu u Rwanda rwemeye mu gihe bashaka kuzana uwo nunganira mu Rwanda, biri muri garanti u Rwanda ruba rwahaye Canada.
Iyo ngingo ya kabiri nayo irumvikanye, niba numva neza metero udakemwa. Ingingo ya gatatu mufite ni iyihe, mu gihe uvuga ko uburenganzira bwo mwunganira butubahirijwe?
Ubwo nubwo nashatse no kubivuga mu magambo make, uburenganzira bwo ni byinshi bushubahirizwe, ariko ikindi ni uko ikintu twagiye dusaba urukiko cyane cyerekeranye n'uko nyine niba urubanza mpuzamahanga cyangwa impande mpuzamahanga zirazo urubanza ikirego ibyo bita akitidatizasi kigomba kuba kiri mu ndimi nibura urwanda rwemeye ndimi ofisiye izi bitarango ofisiye
no kuvuga ikinyarwanda igifaransa n'icyongereza none ubu biteye bite
ko namategeko y'urwanda gende twaje tubisaba kugira ngo obavuka bava hanze bazaze kuburana bazi icyo bazi kuburana aho kugeza ubu ari ubushinjacyaha n'urukiko turababwira ukabona nta ntacyo byumva kandi bumva ko abo bantu niba ari dosiye mpuzamahanga irimo bavuka b'abanyamahanga nta kuntu baza kuburana batateguye dosiye
duhe n'amagambo metero udakemwa muvuze izi ngingo uko ari eshatu mwumva ko zirimo akarengane no kuba uburenganzira bw'umwunganira Leon Mugesera butarubahirijwe ibi bibazo izi mpungenge mwazigejeje ku nzego zishinzwe ubutabera mu Rwanda
nakoze izo mpungenge rwose kuva twatangira kuburana twahereye twagejeje ku rukiko bwatwo tuburanamo tububwira tuti nyamuneka bivugwa ko bigomba mutubwirire urugaga rushake ubwo icyerekeranye n'uburyo ibyerekeranye ibyo bita aide juridique twabwo urukiko kugira ngo rubwire urugaga rw'abavoka icyo kibazo bigisobanuye tubona n'ibikunze nyuma yo twandikira minisitiri w'ubutabera kuko ariwe ushinzwe politiki y'ubutabera mu Rwanda ese duhanda kopi perezida wa repubulika yobora twanditse mu kwezi kwa mbere itariki ya 31 tubona kugeza n'ubu ntabwo irasubizwa ariko ku itariki ya 15 z'uku kwezi tuba twongeye kwibutsa icyo kintu kijyana n'ibyo bibazo byose twavuze yakivana kuko ari minisitiri w'uburyo bw'ubutabera niwe ubushinzwe politiki y'ubutabera nyine mu gihugu ariko kugeza n'ubu ntabwo kubera wenda ntabwo arasubiza twamenya ni ukubera akazi kenshi cyangwa n'ibindi ariko kugeza n'ubu ntabwo turabona
igisubizo
ko icyo gisubizo kizaboneka bya vuba.
Ndabashimiye cyane Maitre Rudakemwa Jean Felix, cyane cyane nyuma y'ibisobanuro mutanze na nyuma kandi nk'uko natangiye mbivuga yibarwa mwatwandikiye mugira ngo musubize ku byo ministre Seraphine Mukantabana ushinzwe ibibazo by'impunzi n'ibiza mu Rwanda yari yatangaje ko mu Rwanda hari ubutabera busesuye cyane cyane ahereye ko mwunganira Leon Mugesera. Muri uyu mwanya ariko twatumiye ministre w'ubutabera w'u Rwanda bwana Tarcisse Karugarama. Mbanze basuhuze bwana ministre, mwaramutse neza.
Mwaramutse muraho.
Mukurikiranye ibi bibazo ndetse n'impungenge avoka Maitre Rudakemwa Jean Felix avuze ko yunganira Dr. Leon Mugesera asoje avuga ko yandikiye ministeri yanyu amabaruwa abiri asaba gukuraho icyo yise akarengane no kuba nta burenganzira uyunganira afite. Aya mabaruwa mwarayabonye, mwarayasubije, byifashe bite bwana ministre?
Murakoze cyane kumpa opportunity yo kugira ngo ngire ibyo mvuga, ariko ngo ntari najya mu mizi y'iki kibazo cyawe. Reka mbanze mvuge ibintu mu buryo bwa rusange.
Yego.
Icya mbere ni uko ministre Mukantabana Seraphine avuga yuko mu Rwanda hari ubutabera busesuye, yari afite ukuri. Ntabwo nemeranya na Jean Felix udakemwa yuko mu Rwanda nta bwisanzure buhari mu rwego rw'ubutabera. Icya kabiri nanone cya rusange ni uko Jean Felix ndakemwa ndamuzi, muzi neza, ndanamwubaha, ariko birantangaza cyane kumva attitude afite kandi ariwe wakabaye ahubwo abwira isi yose yuko koko mu Rwanda ubutabera buhari kandi busesuye. Ndamuzi neza n'abaranzi ibyo twakoze muri za reforme kugira ngo ubwo butabera abumunyarwanda bwubahirizwe kandi ubutabera bw'u Rwanda sagambe bugere kuri bose kandi bugize icyubahiro cyabwo. Umuntu yunganira ni umwe mu bantu bari bamaze imyaka muri Canada baburana bakenze 10. Igihugu cya Canada ubwacyo cyaje mu Rwanda kirenze ibyo bita komisiyo rogatwari cyangwa rogatwari commission, bajya ahantu hose mu gihugu bashakisha evidence cyangwa ibimenyetso bafata icyemezo kugeza ku rukiko rw'ikirenga rw'igihugu cya Canada bavuga ko mu Rwanda ubutabera bwaho ari bwiza bwujuje ibyangombwa byose bisabwa n'amategeko mpuzamahanga kugira ngo bwaburanishe. Kuba rero abacamanza b'igihugu cya Canada bemeza mu buryo budasubirwaho ko u Rwanda rufite ubutabera busesuye kandi bunoze, hanyuma umunyarwanda witwa Jean Felix inshuti wanyu avoka muri iki gihugu, abanyakanada bakamurusha kumenya iby'igihugu cye, ntabwo ari Canada yonyine ahubwo urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ruri Arusha PPR tumaze kohereza abantu mu Rwanda nabo barohereje abashakashatsi babo, impuguke zabo, abacamanza n'abantu b'ingeri zose bakora decision yuko mu Rwanda butabera bwaho buzuye bumeze neza fite standard
hanyuma se
igihugu
bwana ministre
ngiye kurangiza muri ako igihugu cya Norvège ejo bundi bohereje umuntu urukiko mpuzamahanga European Court of Human Rights na Cour Européenne de Droit de l'Homme ruri Strasbourg mu France rwohereje rwafashe icyemezo kuri aho rugeze ruvuga ko aza mu Rwanda rucurubanza ruvuga ko mu Rwanda butabera bwaho ari bwiza isi yose yaravyemeye PPI yaravyemeye Norvège, Suède, Finland, Holland, UK, US, kan abantu bose. Felix ahubwo nawe nazamuke atere intambwe ave mu icuraburindi rya kera. Aziko mu gese nta kidakorwa kugira ngo ahabwe ubwo burenganzira. Ariko yavuze ibintu bitatu.
Ye, nibyo nagira ngo mwihangane bwana ministre ka nagira ngo tugende ikibazo kukindi. Erika dukore ikibazo kugira ngo tuganire. Nicyo kiza cyo kuganira bwana ministre y'abantu bahuye bakaganira gukena byo birafasha burya twese twigiramo twese biradufasha cyane cyane iyo umuntu yumvise icyunda tekereza aho kugira ngo azacyumva nabandi akacyumva ariwe ukivugiye. Maître Jean Félix Rudakemwa hari ingingo eshatu yavuze niyagira ngo ngarukeho nyakubaha ministre. Ndumva ko iya mbere cyangwa se imwe muzo yavuze nta mwanya uhagije yabonye gutegura dosiye kandi ubushinjacyaha bwarabahawe
nanjye navugaga mu kanya muri Canada hamaze imyaka irenze 10 aburana kuri iyo dosiye n'ubundi yo kumwohereza hano ibyaha bamuregagaho bamubwira ko aje kuburana mu Rwanda n'igihe ngigisa amaze imyaka irenze 15 ibyo biregwa bizi ko barabimusomye muri Canada bamwigiregwa n'u Rwanda iyo dosiye ntabwo ari gwakibona yinjira mu Rwanda ariko kugira ngo abamwunganira basabe imyaka 4 ngo yo kwiga dosiye urumva nabo bagiye mu kinamiki imyaka 4 ubwo ubavayeranye n'amategeko y'iki gihugu avuga yuko ubutabera kihuse ari ubutabera buvukijwe. Justice delayed is justice denied. Igihugu cyacu kivuga ko hagomba gutanga ubutabera bwihuse kandi bukoze neza. Tugusaba rero imyaka 4 ngira ngo wabyita ko ari ikinamico. Ugiye kwiga dosiye imyaka 4 wicaye ukabyuka mu gitondo kiruka umwaka umwe ugafata umwaka wa kabiri wiga dosiye ukazamara imyaka 4 ngo wiga dosiye urumva bari mu ikinamico. Ubutabera bw'u Rwanda rero bushingiye ku butabera ntabwo bushingiye ku ikinamico nk'ibyo ngibyo. Icyo ntabwo ari ariko yaramaze n'imyaka irenze 10 aburana ibyo bya muri Canada byo benda kumwohereza hano bamwohereje siri base y'ibyo birego bamuhaga ntabwo rero kuvuga ngo ni dosiye yamutunguye yari arizi
muri make niba muvaneza bwana ministre mugira muti ibirego ni bimwe kandi yarasanzwe bizi
cyane rwose.
Icya kabiri yavuze ingingo ya kabiri yavuze ni ijyanye no kubonera uburyo aha niba nibuka neza uburyo abunganira Leo Mugesera ari abavoka ndetse ari n'abakora nk'ubushakashatsi cyangwa zanyite byo bimeze biteye bwana ministre
yabiza ariko mubaze umwishuro ariwe muzi ko bimeze hari na convention basinye barayemera dusinya nabo amasezerano ko tuzabungana baragitukora rega kihugu kigenda ku mategeko na kugenda kuri politiki ya matadiyo yaba VOA yaba BBC yari yose abo bavoka twaganiriye neza baciye mu rugaga rwabo uko bazishyurwa nibo bashyizeho amategeko y'ukuntu bishyurwa niba bashyizeho bareme niba bashyizeho standard z'ukuntu bishyurwa nivuga rero ngo iyo ugiye hanze y'amasezerano ukajya hanze y'ibyo wemeranyije n'abantu aho kugira ngo ujye kubisoruvinyira mu ofisi aho mwabyumva ukajya kubisoruvinyira mu iradiyo urumva mu itangazamakuru uba wateshetse ku murongo niba hari ikibazo gihari yakongera akagaruka ariko batwagize inama nabo nyinshi bemeranye ko bazabishyura biri mu bitabo byabo abavoka bishyiriyeho ntabwo rero ari ukuvuga ngo hari ikindi cyakorwa uretse kiri mu mategeko nk'umuntu nk'abantu bize amategeko bagomba no kubaha amategeko igihugu kigenderaho bishyurwa hakurikiye bareme zashyirweho n'urugaga rw'abavoka.
Iyo ngingo n'ubusobanutse hari ingingo ya gatatu y'impungenge metero z'ikimwe yazamuye bwana ministre ijyanye no gushyira mu ndimi eshatu arizo inyandiko y'ikirego mu Kinyarwanda ariko yagiraga ati kubera ko ari icyaha mpuzamahanga yifuza ko iyo nyandiko yajya mu rurimi rw'Igifaransa ndetse n'Icyongereza kugira ngo uwo yunganira Leo Mugesera ndetse n'abamwunganira b'abanyamahanga batuva Ikinyarwanda babashe kumva neza ikirego uko giteye no kwisobanura. Iki kibazo cyo bwana ministre hari icyo mwagikozeho?
Ikintu kibazo gisekeje gusa ahubwo Mugesera ni umunyarwanda Rudakemwa ni umunyarwanda niba batazi Ikinyarwanda ubwo byabaragaho mu muntu so kuba fasilite yo kumenya mu Kinyarwanda ntacyo bitwaye ariko kubikoresha nka shantaje ngo babone bakunde babone imyaka 4 ngo bagiye gukora translation ntabwo ari byo ariko hari n'impapuro nyinshi zabaye translated mu rurimi rw'Igifaransa zo bakoresha uwakenera translation haba hari abantu babitranslating umunsi ku wundi ushaka ibisobanuro mu rundi rurimi barabimuhereza ntabwo rero abantu bashyiraho trial y'umuntu umwe mu gihugu witwa Mugesera none ngo abe so special ku buryo bamukorera ibyo badakorera abandi bantu ikintu uko bamuvutse uburenganzira bwo cyangwa kamuruburanisha mu rurimi atumva
atumva ibyo aregwa. Ariko kuvuga ko mu Gisaba atazi Ikinyarwanda, azi Igifaransa kurusha Ikinyarwanda, azi Icyongereza kurusha Ikinyarwanda, utakimwe azi Igifaransa kurusha Ikinyarwanda, uba wumva ari agahoma munwa. Tugiye rero muri izo drama iyo bita mise en scène mu Gifaransa, ntabwo tuba turi mu butabera. Ubutabera ni ikintu kigaragara, ntabwo ari ikintu gihishe mu ikinamico. Nibwira ko Jean Felix niba hari ibibazo afite bikomeye biri fundament, yaza tukabiganira mu nzego zihari hano, imiryango ihora ifunguye. Nubwo yaraganiriye n'urugaga rwabo twarabahamagaye tugana nabo kuri izi manza n'uburyo twabafasilita. Ntabwo ari ngombwa guhindura ikibazo lokali, ikibazo cy'umuntu cyoroshye cyane ngo gihindure ikibazo cya politiki, kuko nta butabera buriho, nta burenganzira umuntu ahabwa. Uburenganzira mu Gisaka arabufite ye,
ndumva
uburenganzira arabwisasangiza bihagije.
Muri make ndumva bwana ministre, ubutumire muhaye Maitre Jean Felix Rudakemwa ari ubutumire bwumvikana, ndabashimiye cyane. Ahubwo nabasaba
ndamutumiye azaze mu vitu nyine tubisubiremo, niba hari aho na hari imbogamizi turebe uko twafatanya kuzikemura, niba hari ibyo bona bitagenda neza cyane, ariko yihindura ikibazo cyacu nawe ngo ajye muri politike, kandi ubundi ari umutekinisiye, ari umuprofesiyoneli. Ibi byose yakabaye abyapresiya mu buryo butandukanye uko numva avuga, ariko jespere ko nawe atahindutse umupolitisiyani wivugira ibyo yishakiye gusa.
Ndabashimiye cyane bwana ministre, ndumva Maitre Rudakemwa nawe yakomeje gukurikirana ibisubizo mutanze ku mpungenge ze. Maitre Rudakemwa Jean Felix, hari icyo mwakongera ku bisobanuro ministre Karugarama atugejejeho?
Nako bisobanuro ndumva atari byinshi, gusa ubutumire ndabwishimiye ngo uburyo buzashyirwa mu bikorwa nibwo ntazi. Ariko ikindi kandi ibyo twakoze ntabwo ari drama, ntabwo ari ikinamico, ntabwo ari mise en scène. Kuri muri administration iyo umuntu yanditse ibaruwa arasubizwa neza cyangwa nabi, positivement negativement, ariko ibyo bintu twabitegereje twarabibuze. Ubundi rero ibyo twagiye dukora byose nta shantaje kubiri, ikigamije gukora ubutabera. Ni ubutabera wabugamijwe muri ibi byose dusaba, ni ubutabera. Nta shantaje twakora, numvise basa nkaho bemera kuko bazishyura, ngo nibyo byemejwe, ntabwo hariho kuba u Rwanda rwabyemeje butakwishyura.
Maitre Rudakemwa, reka ubwo ndumva byose dusa nkaho tubivuze ku buryo burambuye, ubutumire ministre Karugarama yabahaye murabwakiye, ndumva ntabwo twarinze hano cyane mu kiganiro cyacu, gusa mboneye umwanya wo kubashimira Maitre Jean Felix Rudakemwa ku bamwitabira ibiganiro byacu. Bwana ministre Karugarama Tarcisse, namwe ndabashimiye kuba mwitabiriye ikiganiro cyacu mukaza kugira ngo musubize kuri izi mpungenge n'ibibazo Maitre Rudakemwa yazamuye kubera uwunganira Dr. Leon Mugesera ukurikiranweho ibyaha bya genocide mu Rwanda. Ndabashimiye cyane.
Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.
Namwe nyakuba ministre, murakoze cyane.
Murakoze umunsi mwiza.
Murakoze cyane, ndabashimiye. Namwe kandi inshuti mwakomeje gukurikirana ikiganiro cyacu, mboneyeho umwanya wo kubashimira. Ubusanzwe iki kiganiro ni icyanyu, dusangira ijambo, mujye mutugezaho ibitekerezo byanyu, mutugezeho n'ingingo namwe mwumva mwaganiraho, tuzabaha ijambo. Kuri mikoro hano i Washington, mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.